More music at HamThePiano360.com.
I'm sorry if I did you wrong. Nime kukanyaga. Miguu yangu haiwaki strong. Hey, nikishalewaga.
Yazi bendagiwe sakumbula lutu. Yazi mandagiwe atikozo nijela. Yazi bendagiwe sakumbula lutu. Yazi mandagiwe atikozo nijela.
Yeah.
jeshi.
More music at HamThePiano360.com.